Westhitmusic.com.
Nikubuze puzo pili juno kulililato akithiri kitumo usike wae kisafa kutumbo. This busy wizi wavulalu usinyanga silikan nikucheza nit akikuli fani filikan baba beri mwalila to kulikan. I play with the lost words. Kuva marila to kusapuma kikutia. Vule meto meto oswa nela kubusia. Baba mku kufumana ni muna ostilia. Balike niza kubuza kiku kutavaspia. Nispoko inge sidondo.
Yeah.
Niskopo inge lipondo. Lilato kibaba beria kikuli kimipondo.
I was single se unipu mani fake love. Wena ya nizu size ni faka love. Kache kunivata unifeka labo. Pilu ibutuku unifeka lafo. Neuli laluna kino endi. Kiforeva kufela konji mwamuvu mwendi. Kono fake univea kwa waya. Motezi pilu inge kulia wakwaya. Hakibu wata abaliza malato you can die. Hakibu kuba mutu kuita matai. Baba mukona foba kalelanga kuzuba kwai. Beta fela kuba high mwaskai. Nikapachiwa pilu kubaba kai as your guy. Ni hizi niwe na for many years. Kono la kache nufa ini tiezi. Heartbroken ni mwasika pasa matiez. Nenilini nos kantininto na kulupula. Nenisazi vikuli kantine uludabula. Babula unisi ile ninosi mwapula. Wikwalezi mwandu kukuviza wanilatula. Kini tihavari seuchala ukasikutula. Fakele ni wote anisa kwa na mwaputula. Happiness ya kake witutula. Mina anojiva kuzama ya na ichunchula. Kingi sene nisa mufi kantina. Natina mifute ya libya na faniliza wakatinga. Pilu hivu tuku anipatina. Wanibobete hanisato kwa nipatina. Anisalata kuwona ni yao mafoto. Kusapuma mwali lato unilutile tuto. Nenisazi vikuli kanti uwa mukuto. Fakele ni feather twale pili nveye kuto. I'm out.
Yo, big ups Mr. Bozo.
Banditune made this, yeah.
Metro Jiga.
Downloaded from westhitmusic.com.
Yeah. Dareni I catch
Bible sound.
Kidosha OT Boti. I see you my niggas.